Hey Rex.
Shia. Shikuma.
Oh mama way. Oh mama way. Oh mama way.
Hata dinge simju Dumana stories ya dinge zini sumuri Nasema nyi waga hamkui Dumana hata nguzi ndani ya mnunui
Wana loo na mandinga za baba Kushiba kwa mama Ndinga za baba hey. Wana loo na mandinga za baba Kushiba kwa mama Ndinga za baba hey.
Alright, hey.
Oh,
alright, oh na na na
Wanasema tumechizika Mezana nada lika Wanna ride with my mama sita Gambina katha lika Mezana nada sika I spend time than other niggas Kwani, kwani tunafunja shiri is like Nani, nani anaye tupangi is like
Yeah Tagi ubavu Tagi ubavu Yeah Tagi ubavu Tagi ubavu Wana loo na mandinga za baba kwa mama ndinga za baba
tagi ubabu
wana roho na mandinga za baba kushiba kwa mama ndinga za baba
tagi ubabu
all right
oh na na na
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 all right
all right
oh na na na
miwaka kwenye gia nikisha waka masela na kanyagia tena miwaka na rupia nikisha waka madem na kanyapia tena
miwaka miwaka miwaka
touch touch touch
by the way hamnishtusi mkiwaka by the way hamnishtusi mkiwaka by the way hamnishtusi mkinata by the way hamnishtusi mkiwaka
Mamira dako anachoweka
By the way
Anabodil na nangu anajichoweka
By the way
Wambi wenzako mnachoweka
By the way
Nabopita nje zangu
mnachoweka Mie wala Sina chuki nani laba
Mie wana
Tagi ubabu
Mie wala Sina chuki binafs laba
Mie wana
Tagi ubabu Wana loo na mandinga za baba Kushiba kwa mama Ndinga za baba
Tagi ubabu
Wana roo na mandinga za baba Kushiba kwa mama Ndinga za baba
Tagi ubabu
All right, yeah
All right,
oh na na na
All right, yeah
All right,
oh na na na
All right, yeah
All right,
oh na na na
All right, yeah
All right,
oh na na na
Mie wana Sina chuki nani laba
Mie wana